na mimi tu sio nyau. Hakujua nini tofauti baina ya mjinga na mpole. Aji saluti nikapige nikisema sore. Kumumbe amemani uongo, wallahi na mumbe apate chongo. Araya mja unena ungwana nikitendo tu. Adhi yangu kubwa sana mimi, siwezi kuwa mdondo. Tuwezi kulingana kauli hata matendo tu. Waili ya kuona na leo nalivua tendo.
Bye bye, bye bye, bye bye, mwana kwenda bye bye.
Bye bye, bye bye, bye bye, mwana kwenda bye bye.
Bye bye, bye bye, bye bye, unidai bye bye.
Bye bye, bye bye, bye bye, siku dai bye bye.
Katai nilikupenda.